Katonda ebale mama opo tusisinkanye omuntu gwe nayagala okwedda nga bwe ntunulako senafubuka leka ngume njatule naye tonvuma tonjiwa otambulira mu mutima gwange sibetaga amazima sibetaga tasa nezichukana notulo netuchankalana sebyo bisuseko konze kankulire ekindi ku moyo kwagala kimanye njabo wekomba banji nayezemba sose bonna tokeza noŋŋana noyagala omulala kino kitwale nkikyama Sanongana doya galumulala Chino chitware tichama Echuche kusaba onyambe obo wange
Kalana we www.mp3ugandanmusic.com.